Yeah, yeah, check it out.
Yeah, yeah, check it out.
Riders, all check it out.
Check it out.
김이란하래.
이비소미즈.
Ikamba ku ruhanga ntabwo rikugira umwami mu gihugu afite intama ntabwo wakwitwa umushumba witwa igiti gute nta mizina n'amashami ntacyo bimaze kuvuga igihugu afite abakumva haduye iwacu yitwa bizu impamvu aguhiduhejeje mu rujijo mu njyana yacu rapu ntabwo ikundwa n'abagore ngo kandi bizu yabo ntiyagenewe abasore nshore twigire cyangwa dupfe umugabo anigira yakwibura akaba umuce nzava mpagaze vukama nuko nsenga imana sinasenga mwene muntu umuvumo utazamitana hipapi pande n'interi turi mu kanwa inganzi ruta inganzwa ibibi birarutanwa ubuzima ni bici duciringa nta kawucu tuzira kuba ipantaro bakunda ikabutura turi abahereza abaca kurusha abasaserdoti dushinjwa kwiba amaturo n'ayandi mafuti gusa umuhamagaro urusha ingufu ibyo dushinjwa ntiducika intege dukimbagira dukicwa benshi nitumwa muko ntituzi urugomo abagore dufite ntabwo tubatera uruguma yuno impamvu zituma twimwa amahirwe ni ukuba abaraperi no kuba tudatanga ruswa benshi nitumwa muko ntituzi urugomo abagore dufite ntabwo tubatera uruguma yuno impamvu zituma twimwa amahirwe ni ukuba abaraperi no kuba tudatanga ruswa intambara turwana ntabwo ari twe tuzishoza ntitwanduze iyi njyana nubwo ari twebwe tuyoza urugamba rw'iterambere turiho gisoja yo solda aho kugura inzira indwanyi twe tugura butu ishyamba tu karigendamo jusko bu ha yezu tuva amaraso avaze n'ibyu ya u gafasha aravuga ati halelu ya rapu ntiyapfuye nubwo benshi bayibika bifuza ko yava kuri mapu ya muzika akabi ntaho kajya baruhira ubusa niga bashyira ibiti mu matwi dushya irishoka ku ndimi dukinywa gute kandi turi ibirapa turi imiti barashaka imirama bubika ingohe batinya kuburama so mu kubesha bagakina ikinamico drama aba bajama ntibashaka ko tudama baraturwanya muri winter muri summer intambara nk'amerika na osama ibyo dukora ntibashaka ko bicamo benshi nitumwa muko ntituzi urugomo abagore dufite ntabwo tubatera uruguma yuno impamvu zituma twimwa amahirwe ni ukuba abaraperi no kuba tudatanga ruswa benshi nitumwa muko ntituzi urugomo abagore dufite ntabwo tubatera uruguma yuno impamvu zituma twimwa amahirwe ni ukuba abaraperi no kuba tudatanga ruswa iyo ukandagiye ugaceceka ugukandagiye agumizaho ikirenge kandi nta bunyunyusi bamuguhonyorwa mu nzira y'iterambere yakwiye amahirwe angana ntiyakagize uzira amahitamo ye y'umwuga munyumve neza mwo kagira imana mwe iyi ngoma ntawe igambiriye kugomera indamutso ku babwirwa bakumva shalom shalom yeah hip hop ntihumeka ivi ryabo kuri neka turi nka George Floyd boni ba Chauvin Derek.